Alpha Entertainment's music.
Kiss B-Side Bob. Cause I'm a swag kid.
It's B-Side Bob upon the mix.
Drift, check. Good morning, afternoon, evening, idiot, sena kumazulu. Apankani kanyamata. Let's go. Ala wafiolu wako wakungulumi. Daddy bondi po wanu tafia wemi. Nishungulo na tire njendeko. Weekendi chila fuwa ikawanu wako. Defu mapaketi na tindore shok mwone chirine ya niki na tinchiposhe. Chare mwone kahambo na baibo. Mumuti manatina asari pembombo. Na tire shituende munganda. Ichipingo chari ambo kumfunda. Ukufuma mchombo manifesto. Na tire paumbidi wa ichipari kwe kito. Ukutimianga wida mkutu cha chitaso. Na dawa chavirula amenso. Na tire shipanga dogi tuambiko. Chafuma kocha weda chanja suka. Bulada mfuile mwandipira. Takwaba mahala pakundala. Nesabe na imwenga muriteko. Umbidi wanjuri tempo. Tawapepe ponga tawature. Tawapepe ponga tawature. Bulada wandita mwandare. Tamwapepe monga tamwature. Tamwapepe monga tamwature. Umbidi wanjuri tempo. Watira Zambia chalo chama kirisitu. Kome fichi to fiesu tefintu. Hey, afopeka unfe for chari. Yadiko rather indeshi make a story. Paneba party for jimu zima ichu. Umulu mekale afwa ni chiwido. Chari kosa kuchechi na mapepo. Yose na rechimu na chile ya tempo. Wande na unfuide no kukudo. Nishi ninji kalandi hindo. Atumulu mende wise ku Bible study. Chawela chati tawaiso kokode daddy. Okufika wafuera kapimpinya. Mwate hama pepo na tina. Mwalishi wafova umeta tuwakosa. Nafochumo kumuti machadonza. Ukuchika saulo mvili wonsiala. Najawa no mkoshi chako vola. Ukuchisuma kumani ipo chantaluka. Ya, chavwela chasa suka at. Ah. Ya. Bulada mfuile mwandipira. Takwaba mahala pakundala. Lesave na imwenga muriteko. Umbidi wanjuri tempo. Tawapepe ponga tawature. Tawapepe ponga tawature. Bulada wandita mwandare. Tamwapepe monga tamwature.
Tawapepe ponga tawature.
Tamwapepe monga tamwature. Umbidi wanjuri tempo. Story yanga na iyamba so. Tina kumanira na padansi fulo. Sini kumbuka mushe mushe zina yake. But ni kumbuka kocha ya tenze na muzake. Tebo ya wobezo kumwa tukizi. Yelo ni shivani kola nirimo dizi. Na tifensi ni chiteko mpumi. Kubapanga focuso na ti please. Choka paja midanso za yamba. Hatino ni bio tenga namba. Tachinja na venue tachinja maklabu. Mpaka ya kwada na zero namba. Kuchoka paja tafika na popa. Nitabu adilanga na yoyopa. Kumufunza ni chani baby. Hanani uza mawi ni ana nipanga crazy ati fire. Ew, what it? After spending iwe Bulada mfuile mwandipira. Takwaba mahala pakundala. Lesave na imwenga muriteko. Umbidi wanjuri tempo. Tawapepe ponga tawature. Tawapepe ponga tawature. Bulada wandita mwandale. Tamwapepe monga tamwature. Tamwapepe monga tamwature. Umbidi wanjuri tempo. Kiss B-Side Bob.
Drift, check.
Yo, Kasama CEO, DJ Jaff, I got on this one.
Swish up, bad Nick.
Nox 26. Yeah. Jela Yo Inc. Kinsulia Capone.
DMP, Sparks Miney.
Miney Boy.
Alpha Entertainment's music.
Good morning, afternoon, evening, and I'm Sena Kumazudo. Petro, Sichone, Mdala, I got on this one. Salute.
Kiss B on the mix. Proud to his own.